Ugculisekile ngenani olukhokhela i-medical aid yakho. Joina uSamumed Medical Aid uthole ukunakekelwa okuphelele ezibhedlela ezizimele noma kuphi eNingizimu Afrika ngenani elingeke lilimaze i-budget yakho. Cabanga ngendlela ongazikhetha. Joina uSamumed uhlale ngaphakathi kwe-budget. SMSa igama lakho nenombolo ku 47892. Thina sizokushayela u 50 cent SMS elilodwa. Kunemigomo nembandela. Noma vakashela ku website yethu ku www.samumed.org. Samumed, real heritage, real people, real healthcare.